Nyeba kugamba chifu nyebi sibuko Lwacho sanyo kira nyama genda gange ngana maja choga mani Lwacho nini wanyoba kugamba chifu nyebi sibuko Lwacho sanyo kira nyama genda gange ngana maja choga mani Genda mpola mutayi na wenda kuyanjire senge yambara genda mpola mutayi siraba lwacha wanisoseka Lwacho nyumirwa nyina kuyange ate wefuna gwe tomva kulusegere ola goli mukwano gwange naye gwe andya mulukwe kati tulinga bakazi babiri abafumbirwa musajja omu mukyala muto yabuza mukazi mukuru yamuwa amagezi gali mazibu nnyo bawabo yaletengege najiwa omugole njamufumbire embu nayawulire oba java wamanya okufumba omugole bwe yawulire engege ngewunya nnyo bambi kyava yebuuza kuli mukazi mukulu yamuwa amagezi gali mazibu nnyo mukazi mukulu kye yakola yamuwa buwisabuni engege yajoza akasuka gwemu ndaba nange bwenkola bawabo lwakomawo Ono najule mmere mukifo ky'omuwana nti webale kufumba yagoba bugobi genda tomanyi kufumba Nange wenja nga mujawu Tompisa bulungi wetubafe mbyunda gati tuli bumu Bwenvaawo nofuukira ekizibu Lwacho nyumirwa nnyo lwakugamba tinfunye ebizibu Lwacho sanyukira nyama genda gange nga namajja togamanyi Lwacho nyumirwa nnyo lwakugamba tinfunye ebizibu Lwacho sanyukira nyama genda gange nga namajja togamanyi Genda mpola mutayi na wenda kuyanjire senge yambara genda mpola mutayi siraba lwacha wanisoseka Nyumirwanga nemereddwa munnange nonjogere ebitajja Kamukamu kwe muganda jenna kulira kwa tempola tukawala N'omugumikiriza amala nawangula na olovasoba naye Nsindikama ku kitooke yeelandiza ne mukama n'ayamba Sina tabu ku muntu era njagaliza buli omu Anfube nyokole nawe lwana masajje byange mirimi Abeka samba mbatumide Siraba lwacha wanisoseka Jajja kayinja gwe bagambe nate Siraba lwacha wanisoseka Omukosa itikwe bategeze Siraba lwacha wanisoseka Investor Brighton gwe bagambe nate Siraba lwacha wanisoseka